It isn't too late. Iweje moyo wangu meganda. Nimekwisha kabisa. I don't wanna miss your games.
Games.
Kumbe wenzangu on the other side. Work on point. Iweje pensi ulisumbue. Kwa nini kama kweli umependa? Na unaona kabisa. Ujitambui ligi ya utoto tuina pita. Utuzi mauna bisha. Eti ya patisha kule. Ukija realize it is too late. Ukipenda totama. Ushike uzuie. Mama ye.
Wangu wa moyo ni na ye mkononi. Mikipofu sioni. Amigaze moyoni.
Wangu
wa moyo ni na ye mkononi. Mikipofu sioni. Amigaze moyoni.
Yeah, yeah.
Mungu kipoza moyo.
I could ever never believe, no. Kwamba pesa ingefanya ukayumba. Kanipa nyingi disease. Yeah, I take you out, bado anadai yupo kwa nyumba. It is not too late. Sindagwira mimi moyo na ganzai. Could you please let it go? Yeah, though I'm gonna miss your
games.
Najua wenzangu wako other way, wako on control. Iweje pensi ulisumbue. Kwa nini kama kweli ulipenda? Na unaona kabisa.
You don't wanna lose your day.
Mwenzangu na other side. Unitambui. Ujitambui ligi ya utoto tuina pita. Utuzi mauna bisha. Eti ya patisha kule. Ukija realize it is too late. Ukipenda totama. Mshike usiachi ni ye.
Moyo ni na ye mkononi. Mikipofu sioni. Amigaze moyoni.
Nikuguza ye jeriwe. Wangu wa moyo.
Wangu wa moyo ni na ye mkononi. Mikipofu sioni. Amigaze moyoni.
Yeah, yeah.
Mungu kipoza moyo.
I could ever never believe, yeah. Kwamba pesa ingefanya ukayumba, yeah. Nyingi deceive, yeah. I take you out, bado anadai yupo kwa nyumba.